go mape. Kunyala mina ngweshela. Ngicela ube ngowami. Ngicela ube ngowami. Now don't be go mape. Kunyala mina ngweshela. Ngicela ube ngowami. Ngicela ube ngowami. Ngizothumela umali. Bazoyishaya iphelele. Ngifuna ube ngowami.
Purchase your tracks today.
Impilo yami yonke. Ay ay ay, isidala ngaze ngizizwe kanje. Impilo yami yonke. Ay ay ay, isidala ngaze ngithande kanje.
Ubuhle wakho ntuhle wakho. Maye ubuhle bonje. Esmali sakho dalisa inhliziyo yami shaye ngamandla shaye ngohle wakho dohle wakho hayi ubuhle bonje esmali sakho dalisa inhliziyo yami shaye
purchase your tracks today
igama lami nginguthando dalingizokunika uthando kanti usuku lomshado ngikufaka intandathu igama lami nginguthando dalingizokunika uthando Kenetu sugu lumshatu Migo fagindandatu
Now don't be go mape Kutala mina ngweshela Ngicela ube ngowami Ngicela ube ngowami Now don't be go mape Kutala mina ngweshela Ngicela ube ngowami Ngicela ube ngowami Ngizothumela umali Bazoyishaya iphelele Ngifuna ube ngowami Ngifuna ube ngowami
Purchase your tracks today.